sawirki lamaat ebey way ambalan gaadi dadka reer bani israa'il in us an siiyo dhulka la araw kancaan muuse way andiri 20 nin oo hambaaraan dhulkaas si an ogaadaan dadka meelun degan 40 maalmood baadishay yaa wala ankeen ansheenen akbar kaasna lamadi an ka ahayn yeshua iyo lanka la araw kaleb yaa way keenen ribot aad an fiican ribotkaas madi an deri dhulka yaa walaakii maga aabeen dhulla ka helaaw malab iyo aano dhulkaasna aad ayaa barwaaqo in ahaay beeroogana dadka aad yaa inka barwaaqaysnaayeen laakiin dadka badidood may ahayni dad hoog an badan may weeli eebahay meeli ka hagaaji ayaa ahayti laakiin madii ribotkaas an sheeneen muuse ayaa muuse way an diri dadkii in inseedan meeli la araw kancaan laakiin bani israa'iiliyiinti way ka absadeen dadka meelun degan maa yeeli way ahaayeen dad aad in weeweyn hoogna gabaan ree bani israa'iil maddii roogeen 40 sano dhulka bannaanka yaa way seedeen meeli eebahay an ka tala galay.